bitadukira ukeneye.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, mbaza usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM.
Ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kujya Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'Ibiyaga Bigari. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo mutiwe kandi mugizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Kamina Patrick Bikers. Ariko mbere ya byose reka nanjye mbibutsa icyo twaganiriye ubushize. Ikiganiro cy'ubushize cyagaragaye ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bw'ubukomatanyije. Aho twavuga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Iyi ngingo mwayitanze ibitekerezo muri benshi. Mu butumwa twakiriye uwitwa Nahayo Emmanuel uherereye mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga. Naho uwitwa Mukamana Margaret uherereye mu mujyi wa Kigali wavuga ko ari bwo bwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu abafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara. Undi mukunzi witwa Dieudonne Manirasubiza uherereye mu karere ka Burera avuga ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka. Abakunzi bacu rero, ibitekerezo kuri ngingo byari byinshi pe, ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho. Indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mukanya, nimujye kure inyakiramajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikaze none mu kiganiro ejo. Uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio ku isi hose. Muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru benshi ni kuri radio. Ikindi kandi hirya no hino ku isi ku itariki ya 13 Gashyantare buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radio ku isi yose, nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Muri mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radio n'amahoro. Bakunzi bacu rero, ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse? Urugero nk'intambara, amakimbirane n'ibindi bintu byose muri imvugo y'iki gihe basigaye batangwa gutwika n'ibindi. Ese ubundi ko abantu ari zo nkuru bakunda, ibyo byaba ari ikibazo? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse, amakimbirane, intambara n'ibindi. Bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza. Ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo. Buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro, indirimbo n'izindi gahunda zimunogeye ahariho hose n'igihe ashaki. hari igihe cyageze radio imwe ifite isaha ifungiraho. Bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisa n'ubwigunge.
Iyo radio yaravugaga ariko bakazamo ibintu by'ibihugu kubera iminara yari mike twakoreshaga filime imwe gusa, washyira mu kindi gihugu sucyumve neza.
Kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye, ndetse agakora amasaha 28 kuri 28.
Amakuru anyuranye, ibintu by'imiziki.
Uyu munsi dufite radio yewe no muri telefoni turatugendana.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi UNESCO mu mwaka wa 2011 ryasabye ko hajya umunsi mpuzamahanga wa radio, nuko byemezwa ko mu mwaka wa 2012 buri mwaka tariki ya 13 Gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana akamaro ka radio. Kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radio yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange, kuko bavuga ko radio ifitiwe icyizane na rubanda. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yikije kuri radio n'amahoro. Umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Fulgence niwe nagize aravuga ko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage.
Ibintu ushobora kubivuga ariko ntiberekane ko byacitse. Ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwigire umucamanza. Ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko abereka ko ubuzima bukomeza. Wa muntu wamenyereye kwiyakira byacitse yatakubonye n'ibyo ashaka, kuko sosiyete turimo isa naho ijya ku gitangazamakuru yiteguye ibyo iri bubonemo. Itabibona rero ugasanga kubana u Rwanda n'u Burundi ukuntu imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu, icyo ni ikintu cyiza ku gihugu. Uko umuntu akaza gato yabura amako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko perezida w'u Burundi yanagobetsemo akantu, kuba ubu ntibimushimishije kubona byacitse bakurura cyane. Ariko natwe twabibaremyemo ko burya akenshi sosiyete ni ikitangazamakuru riyihaye. Twabahaye byacitse ndibuka mu myaka ya za 2000 hari itangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ngo kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari yabwogo nticyagurwaga byabaga bivuze intambara umukati kamenya ikiri kuba wamugani ntawamenya.
Kuki inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi arizo ziza ku isonga mu kuribwa mu gukurikirwa amahoro singingo ishishikaje. Frishansi arakomeza.
Aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti hubatswe ikiraro muri Kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka, baravuga ati ibyo ni inshingano za leta yabikoze. Ariko ushize ku munzani ukavuga hagati y'iki kiraro iyi nkuru nk'iri kuvuga ngo muri Nyungwe barashyiramo imodoka no kugera nanze, nibyo bita bisomwa tubona ko abantu birukiye kuri ya byacitse kutacya kintu ifitiye akamaro rubanda rwose. Ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri stadiye gutangaza ayo makuru y'amahoro muri y'amahoro navuze ko ndi rusange nyine usanga wikina.
Radio yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru, gususurutsa no kwigisha abantu ku buryo ibyivuze bifatwa nk'ukuri. Radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri, iyo ikoreshejwe neza irubaka, yakoreshwa nabi nabwo igasenya. Fulgence niyo nagize aratanga igitekerezo cye abona ku cyakorwa.
Urashaka kudakora amahano yo kubwira ngo abantu bake nanone ariko bicara umutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo. Muri ya makuru rero dutanze tange y'amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Ni unenga abantu kugira ngo bave nange kuba ngo mu bunengwe bajye ahantu ibintu biryoshye. Niba hari ibi ni byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza, ubitangaze ubona bubashimire kugira ngo bagome kuri urwo rwego. Bumve ko radio vraiment ugereranyije n'ibindi bitangazamakuru niyoboye. Umva rwose radio n'amahoro twagira radio nziza kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi. Ahantu umunsi waganira n'umuntu atse wamenye ibyabaye neza ati ntabwo mvise radio runa kugira byinshi bitanga na byinshi byiza bitanga byinshi bifasha rubanda.
Cogoza Prote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu kumva ashishikajwe n'amakuru ya byacitse imidugararo amakimirane n'ibindi.
Amateka y'u Rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ku bitwaye ku rugamba, ikivugo cyakivuga ko ari tikura ko yayesheje ingogo. N'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byacu barwanya igihugu cyatewe. Tekereza rero iyo abaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro, ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda. Nagereranya imitekerereze ya muntu n'urupapuro rw'umweru, wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari giye bigorana kubisiba uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yarasanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko iyo rero ntago navuga ngo ni kamera idakuka ahubwo ikintu nanone psikolojikuma kijyanye n'imiterere ya muntu abahanga bavuze ko kubera ko abantu turame igihe gito ya turamara igihe gito ku isi igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bizamuranga amarangamutima y'abantu nibyo kenshi bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro kandi umuntu nyine ari mwe mu marangamutima ayo marangamutima yazamutse hari igihe umuntu agendanira
inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radio muri rusange
radio nayo ikeneye gucuruza ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zitenya ngo ziba arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi wowe gucuruza ukaba ucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba ari cyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi ibyo byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo ntabwo zatuma habaho progression y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi baba bakeneye abasomera inyamakuru n'abatega amatwi radio twumve amaradiyo atandukanye ibyo atanga ariko tunahitemo abatanga ibyiza byatwubaka bari byo dukurikira
urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rugaragaza ko ibitangazamakuru 210 mu Rwanda aribyo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu Rwanda muri byo amaradio na televiziyo bibarirwa muri 65 bifite icyemezo cy'urwego ngenzura mikorere rura ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri 87 n'ibice bitatu uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya 85% iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri 62.4% no kugera ku makuru bigeze kuri 77.8% baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange gendisha imyunure mu kiganiro ejo
arakoze cyane mugenzi wacu onore kutugezeho mu nkuru uko bihagaze twimbiye ko radio ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Prince yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radio kubera ko niyo bakura amakuru yabo nyine ubuzima bwa buri munsi sibyo gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerereze ya muntu Choza Prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerereze yawe ese wowe dukurikiye nayo makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radio yawe uratubwira impamvu uratubwira n'icyari cyo unyuze kuri 0728 02 82 92 cyangwa se 0728 78 14 11 sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter dukomeje n'ikiganiro cyacu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikirana n'ikinamico yitwa Ngira Nkugire aho tugeze ku gace ka 21 dukurikire
iyumvira igice cya 21 cy'ikinamico Ngira Nkugire duherukana rugamba afatanwa peteroli n'ikibirita kiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya Gilbert mu buryo bwo guhorera Valentine ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunyacyanzu igihe utishoboye ubu bimeze bite nimukurikire umukino
Mon chéri Gilbert.
Oui bébé.
Fati kino niro.
Ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri boutique yanjye. Kandi hari amandazi, hari amabiswi, hari amabombo ndetse n'amaji.
Ah, n'abana wa. Abizi nikundirikiye. Noneho kutafunzira abaye iki?
Nagira ngo mbanze menye nimba uje kugira icyo guru gahita utaha. Cyangwa uje kunsura no kunganiriza
wabona amahere kugura ibintu buri munsi nari nje kukwirebera no kukuganiriza
wawu ntiwumva se ahubwo
ese wamenye ibyo ari kishyiri wawe
ah Harisu muzanyo temo vegani rovya chute sheri. Kuna viku ndarugos.
Sheri basi sheri. Na shaka kuvuga ikso wao.
Yakozi chesa nubu kona hamatse kwa mention befiti.
Inje mga kundi kama ya chanzi gekashi in the club de danse. Gora shaka kwa kwa jatu ula tukereka nimji nusi watu. Ayo shaka bakabji.
Apo, vira mwarewa na amabu girechi. Gusa sheri. Echivinu kwa liwe wabu vidimu. Gusi yo karabu nizijeri shingi mizinjiri. Echivazo nuko nazaji amenye vijayo ngombona wamera mbako mamongokoro.
Humura sheri wanje, zaajambi kumilianze nguwa makuru. Zana gufasha kuhishira hasa huu.
Aha.
Ushaka wani sebaza dufasha.
Ni umva huu vgo. Umufasha ni wawelebe. Honda kon heruke ikiriza muri byose rwose sheri.
Sha nta kuno nta gufasha kandi ngukunda bo gari wanje.
Wow. None se nkinga boutique sheri.
Ariko se Valentin. Ubwo kunda kayo imwanya wose bya kumarira iki kuko.
Ntabwo nakora kayo.
None se kuko inzira yose utavugisha. Kuva ku ishuri kugera koko. Obiena gucokoza twari kwenda tugira mu rugo tarana mvugisha.
Ntabwo nakora kare bwo kugira gutekereza
ko. Ngute.
Gutwika. Gutwikira umuntu mugenzi wawe. Kandi se ne ukamagenda na Petro ni kibiri twabigize bya kare nkari kirako.
Yego ibyo bagukoreye byarambabaje Valentin. Rero umuntu atabaye isomo bazabikorera nabandi.
Ndabyumva ibyo bakoze si byiza. Kandi byangize ingaruka zitari nyinshi.
Yego pe.
Ariko ibyo kwibwira sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye. Ibibazo bikoze bakagufata wanyu nyinshi ukavuga ko woherejwe na Valentine. Urumva utawusubije mu kaga?
Basi mbabarira kuba wabifatanya.
Bivuze ngo utaza kuba ushoboye sindi gufatanya. Ruga, se twirwa dupanga gahunda zo kurwanira amahoro ngo twice kwacu kwari dutatu. Yesu gaya hanyi, teka nuzo kutani keche zuje kuya haramira, wana nyuzo gachuni muka ya seyeko. Uzayari wani yutu jifita wanu na kudo kuna. Uzayari wani yutu tifite mumuti mokuwa weloko. Wase niwa asko tuliku mumu yi krabu de dance. Bogu fashurumba wata mga kwa krabu ya chani yibji hebesi. Ukabu tukichu yi mugambi.
Valentin, babara nuku isi nzabu ya mbira. Sinzo njena kutejereza kuguwarira. Kukuguwarira watanzi mbabazi, uchumu yibji kubzi.
Nizere ko mwaryowe na gace ka 21 kicana n'icyo yitwa ngira ngugire. Cuti bakunze b'ikiganiro ejo. Tugeze ku munsi w'ikiganiro cyacu. Bibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio yibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radio n'amahoro. Aho twumvise ko radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi, ikoreshejwe neza yubaka, ariko yakoreshwa nabi igasenya. Ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekerereze yiwe.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/42/32 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ijwi Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Patrick Kalemera. Nizero Crespe yari kubanga bw'ibyuma mu gihe Nadine w'amahoro yaragariye iki kiganiro. Mukomeze kuryigwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.
Kemurira ibibazo radio muzima kwa buri munsi.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Kandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM.
Say what you want. boba koma na imi Nuhibe mbamba mburu chidi Naga nanga kwa mdeni zana
Come and make a change, girl. Or a man. For me, I'm not coming in on a summer.